Hello, people. It's an evening today. Tonight, I'm here in Kakamega. I just got some Swahili vibes for you people. Like today, I met someone on IG by the name Shakila. Yes, it's Shakila. Shakila, you know Shakila? Aliambiwa anaka Raila. anaka Raila. Like, unajua, kuna watu, kuna mtu, like my cousin. Mimi nikiona kuzo, ye ufana na Raila. Like, mimi nikimwona mimi usikia tu kupiga. Mimi usikia kupiga kura msi. Yes, she has a head. Kuna kichwa kaya ya Ruto msi. But, mbamba anaka Raila. Like, when I see her, natamani tu kupiga kura nikimwona. Anaka Raila.
Yeah, another one here. It's Uncle Bob here with you. Leo ni mambo tu. Like, I've just been going through something here online. Ati kama unapendwa pendeka. Sisi wenye tupendwi. Tupenduke. On behalf of your boyfriend that doesn't care about you and she has another... And he has another girlfriend. Ukasa baby girl. Umekula kama mi. Kona do. Siku yako ikopoa. Nikupigie. Hey. Nikubaya. Ati ama niende ni muambia twizi tatusa. Nirudishie pesa yangu. Enjoy your night, guys. Yeah, another one here. It's Uncle Bob here with you. Leo ni mambo tu. Like, I've just been going through something here online. Ati kama unapendwa pendeka. Sisi wenye tupendwi. Tupenduke. On behalf of your boyfriend that doesn't care about you and she has another... And he has another girlfriend. Ukasa baby girl. Mekula kama mi, kona do. Siku yako ikopoa, nikupigie. Hey, nikubaya. Ati ama niende ni muambia twizi tatusa, nirudishie pesa yangu. Enjoy your night, guys.